yokuthanda mina bengihlale ngingekho bengiphanda mina tuna ma flow bengifahlaka mengithola uthando bengihashaka ngikufakela istress lokuhlelila awatshe ama chance ngathi hey nina sitholele sakho isimanda mathi nawe lo muntu umphathe kahle umtshe ushows ushows that we pose iya kudinga zwakala woza shise ni joint sithi ukudoza sibuka ama movie bese siyambuza mfuke ekuseni ngathi ngiya cross kani ngiya kophana ngibuya ne crosser ngayibhelas ngikhole to order soneze duze shows that we are woza
doza
woza
doza
woza na enhlizweni yami shows that we pose
mina ngichosa wena. Mina ngichosa wena.